mwaka nafunga na wewe. Acha njidai nifurahi umwaka navuka na wewe. Mana walo tabiri awamini kama bado na wewe, minipo na wewe. Unajua kunidekeza sana na na, unibembeleza la 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 la. Pensi nako tam 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 tam. Mie I fall in love, nime fall in love.
Nime zama zama zama, nime zama dimwi la mapenzi. Mi nime zama zama zama, mi nime zama kwenye dimwi la mapenzi.
Kila kukicha namba atuepushe, oh namba penzi lisianguke. Ni mengi tumepanga ukumbuke, sije nipajanga mini jute. Mana walo tabiri awamini kama bado na wewe, minipo na wewe. Unajua kunidekeza sana na na, unibembeleza la 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 la. Pensi nako tam 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 tam. Mie I fall in love, nime fall in love.
Nime zama zama zama, nime zama dimwi la mapenzi. Nime zama zama zama, nime zama kwenye dimwi la mapenzi.